ojja kwabika omutima gwabwe erere abaana bajja zivuga oba batyo babatabo bayazi bategekera kakana tukutwaleko cheka kauma totambuza bigiri kiriza nti yisaiye ansoro vyeko yisantwarawo si mububi ate bwakutwalako baera wampisa tosandabirwamu isanze waggulu naye abadde agimanyi nti tosobola omukono guli nekuyagala bakutwaleko sendabirwamu ogiro oti toguze nguli ojja kuzimba omutima ojja kwabika oba ojja kuba okyali kuyisa zireeta omwana muto muto mulangira ng'aleese emmotoka miliyoni kikumwaga olyoka oyogera obutono bavanzi nambega kati bwe baba babega naawe bega naawe zino tukama tuli mu iluminati balogwa abo bolaba n'ekitaawe teyali mwangu ojja kwabika kakkana tukutwaleko sinakingi okutwebuuzaako twandibadde byakuyiga eri Allah batannasitula